chile kuku eze ni mo onye ji ihe na we ndi ya o
I'm gonna get it. Yeah. Come on.